What happened?
Chachitika ndichiyani ine ndikungodabwa kale kale izo zinali zolakwika kuti mkazi avale chovala cha mwamuna iye Bible linati ndichonyasa pamaso pa Mulungu. Inu a Methodist ndikufuna ndithire moto pa inu pamene John Smith analalikira ulaliki wake omaliza waufupi maola folo wokalamba kwambiri iwo amachita kumunyamula iye kupita naye pa nsanja. Ndipo iye anati, ine sindikudziwa chimene chiti chichitike, ngakhale ana akazi ampingo a Methodist akuvala mphete pa zala zawo. Nanga bwanji tsopano atavala suti yosambira, atadzigoneka pa gombe pamaso pa gulu la amuna. Ndi inuyo a Methodist. Chabwino inu a Baptist. Pemphero laling'ono apo ndi apo. Ndipo John Smith woyambitsa wa mpingo a Baptist, anapemphera mpaka maso ake anatupa ndi kutsekeka. Ndipo mkazi wake nkumachita kumutsogolera iye wakutebulo mmawa kuti akamudyetse kadzutsa wake. Manyazi pa inu a Baptist. Ndipo inu a Methodist amene simumakhulupirira mu machiritso a uzimu. Pamene John Smith ine ndinayima pambali pa kachisi osati kale kwambiri. Tsiku lina iye ankakwera kavalo wake ndipo iye anadzagwa ndi kuthyola mwendo wake. Ndipo iye anatsika pa kavaloyo ndipo anatenga botolo la mafuta kuchokera mtumba mwake ndipo anadzamudzodza kavaloyo ndipo nkudzamkweranso kumapita. Iwe kuti ulalikire zimenezo mu mpingo wa Methodist ndipo iwe angakuponyere iwe panja pa chitseko. Inu munathamanga bwino, ndiani chinakutchingani inu? Nditayima osati kale kwambiri kwa mwamuna wamkulu wa Presbyteria amene anayima pambali yanga mukagulukena kake mu California, iye anati inu mukuganiza chiyani za zimenezo? Iye sankandidziwa ine. Ine ndinati izo zili bwino. Iye anati inu mukudziwa nthawi ina mpingo wa Presbyteria unali mpingo wa mphamvu kugombera ku madzulo. Iye anati koma kenako kunadzabwera a Christian Science ndipo anadzangokhadzulira izo mzidutswa. Ndipo tsopano apa pabwera bambo uyu akuakhadzulira a Christian Science muzidutswa. Ndipo ine ndinanena pamenepo ngati inu mukanamawapatsa anawo mkate wa moyo iwo sibweza atatsatira zinthu zoterozo ngati zimenezo koma ananjala amakadya kuchokera kudzala.
The world's hungry today for the word.
Ziko lili ndi njala lero yofuna mawu a Mulungu wa moyo. Anthu inu chimene inu mukusowa azibusa inu ndi kuzidyetsa nkhosa zanu uko mkulondola mawu a Mulungu wa moyo. Kenako iye anapitilira kumanena mawu momwe ana anu akumachitira izi momwe iye ayenera kuti amamvererera. Taganizani inu mutakhala mphunzitsi ndipo nkupita kwa weniweniyo mpangi wanu ndi kukanena za mwana wake yemwe za momwe akukhalira. Koma tsopano nanga bwanji ngati mwanayo atakhala kuti ndi mwana wabwino? Nanga bwanji ngati mwanayo amakhalira kuchita ntchito ya Atate? Ndiye mphunzitsiyo angakhale wachisomo bwanji? Iye angabwere ndi kudzati, wachikondi Bwana, mwana wanu ali basi chibanthu chochokera kwa chipika chakale. Iye ali chimodzimodzi basi monga inu. Iye akumangokhala pa ntchito yanu. Inu simudzampeza mwamuna wa zamalonda wabwino wa ufumu wanu kuno kuposa mwana ameneyo. Momwe Atateyo angafufumire. Ameneyo ndi mnyamata wanga. Inde iye ndi mwana wanga wa mwamuna. Momwe kuti mzimu woyera utayima pamaso pa Mulungu umati mwamuna uyu. Iye ndi mwana weniweni. Iye akumakhala pa ntchito yanu. Ife timanena bwanji kuti tikukhala pa ntchito yake. Ili ndilo dongosolo lake. Lalikira mawu. Ine ndikakwezedwa mwamba ndidzakokera anthu onse kwa ine. Momwe iye angadzimvelelere kupambana ndi kudzimva wokondwa. Kenako inu mukudziwa chimene chinachitika. Ngati mwana ameneyo sakukhala khalidwe labwino, iye sikuti amangokhala kuposa mwana wotayika kokha. Uko mkulondola, tsopano inu mukudziwa ndine wa Calvinist pang'ono pokha, koma ine ndikukhulupirira ngati ndiwe mwana wobadwa wa Mulungu, iwe ukhoza kukhala mwana wosamvera ndipo ungataye mphoto yako yonse, ndipo iwe sudzangokhala kuposa wa Baptist wamba, Pentecoste, Nazarene kapena chilichonse chimene iwe uli, koma ngati iwe ungakhale tcheru ndi kumachita, ngati iwe ungamakhale womvera ndi kukhala mwana weniweni. Tsopano achilutera pamene inu muna dzapeza koyamba olungama dzakhala moyo ndi chikhulupiriro inu munapanga chiphunzitso kuchokera pamenepo uko mkulondola ndipo inu a Methodist mwamsanga pamene a John Wesley anadzabwerapo lawira moto pamene ilo linkasuntha iwo anadzamanga pansi pa ilo ndipo pamene a John Wesley anadzabwerapo inu munadzapeza kubadwa kwa tsopano kapena chimene iwo amachitcha kuyeretsedwa ntchito yotsimikizika yachiwiri yachisomo zimenezo zinali zabwino chomwe chonso kulungamitsidwa kunali kwabwino koma mwamsanga pamene inu munadzapeza kuyeretsedwa inu munadzalemba mzere waung'ono kapena atsogoleri anu anatero itachitika imfa ya Wesley ndi Asbury ndi ena otero ndipo kenako inu munadzapanga chiphunzitso kuchokera pa zimenezo ndipo inu munadzalemba mzere wa malire mulungu anangodzachotsapo lawira moto a Pentecoste anadzazipeza zimenezo kubwezeretsa kwa mphatso iwo anayamba kuyankhula mmalilime inu munapanga chiphunzitso kuchokera pamenepo ndipo munadzalembapo chopumulira tsopano mzimu woyera ukusunthira chitsogolo ukuchokapo ndipo ukukusiyani inu konkulondola o mbale pamene inu mudzilekanitsa nokha kuchoka kwa okhulupirira ena onse mulungu amadzachokapo inu mukuyenera kukondana wina ndi mzake ichi anthu onse adzadziwa kuti inu ndi akuphunzira anga pamene inu mukondana wina ndi mzake pamene a Methodist ndi a Baptist ndi a Lutheran ndi a Pentecoste angagwirane dzanja ndi kumayenda kupita chitsogolo inu mudzaona kutsanulira kumodzi kwa kukulu kwa mzimu wa mulungu kumene inu munayamba mwakuonapo mdyerekezi samasamala bola ngati ife tikuomberana wina ndi mzake o zipitirirani mudzingomenyana mudzingophana nokhanokha koma tiyeni ife tizigwirizana mu gulu limodzi lalikulu ndiye mudzaone zimene zingamachitike mudzaone zimene zingamapitirire tsopano ngati mwana uyu atakhala mwana wabwinobwino ndipo iye nkukhala womvera ndipo nkukhala wolimbikira ndipo iye amakonda kumachita zinthu zimene abambo anamusiyira iye kuti azichita ndiye mphunzitsi amabwera ndipo amadzati o iye ndi mwana wabwino zikatero tsiku lina lake mwanayo akadzakhala wa usinkhu zimene mpingo ukanayenera kukhala kale kale mwana uyu amabweretsedwa poyera pa gulu ndipo amakhala atavekedwa mwinjiro wokongola ndipo onse ozungulira kumeneko amayitanidwa tsopano mvetserani mwatcheru potseka ndipo anthu onse amasonkhanako kutsogolo kwa chipata kawirikawiri nkumene zimachitikira iye ankapita kutsogolo kwa chipata cha mzinda ndipo kumeneko iye amakamukhazikako mwana wakeyo pamalo okwera ndipo amakamuveka iye mwinjiro ndipo alaliki inu apa ine ndikukamba zakukhazikitsidwa kwa mwana inu mukudziwa mu Baibulo tsopano mu Agalatiya kapena Aefeso 1:5 pakuti mulungu anatikonzeratu ife kukukhazikitsidwa kapena kuyikidwa pamalo ana mwa Yesu Khristu tsopano iye anali mwana kuyamba ndi kuyamba koma tsopano iye ndiwomvera kwambiri kaya ndi wachipembedzo chiti zimenezo zilibe chochita ndi izo ndi kumvera kumawu kumvera kwa mulungu ndiyeno iye amadzakhazikidwa pa mpando wokwera uwu ndipo pamenepo pamadzakhala chisangalalo chachikulu ndipo abambo amamukhazikitsa mwana wake yemwe amene anali mu banja lake zaka zonsezi amadzamukhazikitsa iye mʼbanja lake mwakuyankhula kwina iye amamukhazikitsa iye amadzamupatsa iye malo ake mʼbanjalo ndiyeno zikachitika zimenezo dzina la mwanayo limadzakhala chimodzimodzi basi pacheke monga la abambo ake linali pakuti iye anali atayikidwa pamalo tsopano abale anga a Pentecoste Baptist, Methodist ndi Presbyteria chilichonse chimene inu muli kodi inu mukuona pamene ife tikuperewera lero kodi inu mukuona ife timakangana kwambiri zachipembedzo chathu zokhudza kutchuka kwathu ndi zamagulu athu mulungu sangachite nafe kalikonse ndife ana koma mulole tsiku lifulumire pamene ife tidzakhoza kudzakhala pa gulu la anthu ndi kudzavekedwa mu mphamvu ya chilungamo chake kuti mawu athu mapemphero athu adzachiritse odwala ndipo kulalikira kwathu kudzapulumutse otayika ndipo zizindikiro zazikulu ndi zozizwitsa za Baibulo zidzabwezeretsedwenso ku mpingo kenanso pamene ife tidzaphwasulire pansi kusiyana kwathu kwakung'ono kutsutsana kwa chibwana ndi pamene mulungu ati adzachite izi zindikirani Iye amaikidwa pamalo ndipo kenako iye amadzakhala mwana wokwanira kwa thunthu. Zikatero dzina lake limadzakhala chimodzimodzi. Kenako umo ndi mmene zimakhalira ndi mpingo. Ngati ife tingachokeko kuzosempana zathu za zing'ono ndi kubwera kwa Khristu ndi kuiwala za dziko lakunja kapena kuiwala za zipembedzo zathu ndi zina zotero. Ndi kukhala ana omvera. Ndi kumakhala pa ntchito ya Atate yopulumutsa miyoyo. Ndi kumachita zinthu za Mulungu. Pakapita kanthawi, Mulungu adzatika ife kumbali imodzi, ndipo Iye adzatidzodza ife ndi Mzimu Woyera. Ndipo tikadzatero ife tidzayikidwa pamalo mu ufumu wake. Ena ali ndi mphatso za nzeru, ena ali ndi chidziwitso, ena ali ndi mphatso za malilime, ena amalalikira uthenga, ena ndi aneneri ndi mphatso zina. Koma tsopano Mulungu akuyendetsa mphatso mu mpingo, ine ndikhozanso kunena izi zili pa mtima wanga. Mwaona, ine sindikufuna kuti ndikupwetekeni inu mbale, ine sindikufuna kuti ndikupwetekeni inu mlongo, koma mpingo wa Pentecoste, ndipo inu anthu a full gospel ndi mphatso izi, inu simumadziwa mmene mungamazilamulire izo. Izo ndi mphatso, izo ndi zabwino bwino, koma inu mumabalalika nazo izo. Zikeni izo pa malo ake. Penyani, mphatso yoyambirira ndi nzeru. Izo zingakuchitire nubwino wanji kukhala ndi nzeru ngati inu simukudziwa, kukhala ndi nzeru yodziwira mmene mungalamulire chidziwitso chanu. Zingakuchitire nubwino wanji kuti muziyankhula mmalilime ngati inu mulibe nzeru yodziwira kuti ndiriti, ndimotani, ndikuzika izo molondola. Mukuona chimene ine ndikutanthauza, izo zimachita ubwino wanji kulalikira machiritso a uzimu pamene izo zimangobalalika. Inu simukudziwa chimene ine ndinati ine ndakumanapo ndi magulu awiri a anthu mmoyo mwanga. Ndipo amenewo ndi achikhazikitso ndi a Pentecoste. Achikhazikitso mwapamalo amadziwa chimene iwo ali. Koma iwo alibe chikhulupiriro chilichonse. Mawu sanatengebe mizu mpaka pano. Iwo sanabwere nkomwe kudzakhala moyo. Koma mwapamalo iwo amadziwa pamene iwo ali. Achipentekoste ali ndi chikhulupiriro, koma iwo samadziwa chimene iwo ali. Izo zili ngati munthu amene ali ndi ndalama ku banki osamadziwa mmene angalembere cheke, ndipo ena wakhoza kulemba cheke ndipo alibe ndalama mu banki. Ngati inu mungathe kuabweretsa amenewo pamodzi.
Oh
Mulungu, tipatseni ife mwina mpingo wa uzimu wa chikhazikitso kapena mpingo wa chikhazikitso wa Pentecoste. Inu muli ndi chikhulupiriro chochuluka, koma inu simumadziwa basi mmene mungachiyikire icho. Icho chimangobalalika. Mwanjira imeneyo izo zimabweretsa chitonzo mochuluka kuposa mmene izo zimachitira bwino. Muzike izo mu Baibulo. Ichi ndicho choyang'anapo, osati zimene anthu akufuna, koma zimene Mulungu akufuna. Mugwirizane ndi dongosolo lake, ndiko kusiyana kwake. Ndi chifukwa chake ife sitikupita mmene ife tikuyenera kuchitira abwenzi. Tsopano, pamene anali atayima pamenepo, zindikirani kuti atakhala pamaso pa Mulungu. Tsopano muchipangano chakale, Mulungu sankamufusa munthu kuti achite chilichonse pokhapokha iye atachita icho iye mwini. Pamene munthu agamulidwa kuti aphedwe, kuti akafe, njira yokhayo imene Mulungu akanamuombolera iye ndi kudzatsika mthupi ndi kudzatenga malo ake. Ndi chifukwa chimene ine ndinalalikira mmene ndinachitira usiku wapitawu. Khristu ndi woposa munthu. Iye ndi Mulungu. Iye ankayenera kutsika pansi ndi kudzavala thupi kuti adzalawe tchimo. Iye sakanamutumiza munthu wina, iye sakanakhala wolungama pochita chomwecho. Iye ankayenera kuti abwere iye mwini. Ndipo iye anadzamuphimba na mwali, ndipo analenga khungu la magazi limene linadzabala mwana, ndipo Mulungu anadzakhala mwa mwanayo, anadzakhala mkachisi kuno pa dziko la pansi. Iye anali Emanuele, osati mneneli, koma Mulungu nafe. Mulungu anali mwa Khristu akuyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Inali njira yokhayo imene iye akanadzalawa tchimo ndi imfa, inali kuti adzapangidwe kukhala wachivundi monga munthu. Muomboli wachibale walute amene ine ndamulalikirapo mochuluka kudutsa fukoli, monga inu mwina mwake munawerengera maulaliki. Iye ankayenera kukhala wachibale kuti akhale muomboli. Ndipo njira yokhayo imene Mulungu akanakhalira muomboli, iye ankayenera kudzakhala wachibale kwa ife. Ndipo iye anadzakhala mnofu, ndipo anadzakhala pakati pathu. Iye ndi wachibale watu. Iye anali munthu wa mnofu monga ine ndilili, monga inu. Koma Mulungu anadzakhala mwa iye kuti adzazunzike ndi kudzamvelera kudzalawa akugwiritsa ntchito zokhudzira zisanu monga momwe ife tilili. Iye anadzakhala muomboli. Ndipo kenako pamene iye anayima pamenepo pa phiri la chiwalitsiro. Mulungu anali kuonetsera kwa dziko chimene iye anamufunsa munthu kumbuyo kuti adzachite kumbuyo uko pansi pakukhazikitsidwa kapena kuyikidwa pamalo kwa ana. Petro anasangalala kwambiri. Kawiri-kawiri anthu amatero pamene iwo akhala mukukhalapo kwa chauzimu. Kawiri-kawiri iwo amalephera kuti adzigwire okha chifukwa iwo ndi zolengedwa za pa dziko lapansi. Ndipo komabe iwo ndi zolengedwa zakumwamba nawonso. Koma akulawiratu kumeneko kumangowasokoneza iwo. Ndicho chimene chinachitika kwa mpingo wa Pentekoste. Mukuona, kulawiratu kumeneko iwe sumadziwa mmene ungadzigwirire wekha. Kulingalira konse kumakutherani. Inu simumadziwa mmene mungazikire mphatso za malilime zimenezo pamalo kutanthauzira kumeneko. Pamene mlalika kuyankhula nthawi zina, iwo amadzuka pomwepo ndi kumayankhula pomwepo pamene mlalika kuyankhula. Zimenezo ndi zotsutsana ndi Baibulo. Ndipo inu mumati, o Mulungu anapereka uthenga wa ichi, izo ndi zatsopano kuposa Baibulo. Ayi, izo si choncho kuti mawu anu adzalephera ndipo china chilichonse chidzalephera, koma Baibulo linati ngati pali wa uzimu aliyense kapena mneneri pakati panu, muloleni iye avomereze kuti chimene ine ndikulemba ndi malamulo a Mulungu. Ndipo ngati mngelo wochokera kumwamba angalalikire uthenga wina uliwonse wosiyana ndi umene walalikidwa, muloleni iye akhale wotembereredwa. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Chotero ngati inu mumayesetsa kuti mugwirane chanza ndi anthu kuti muabweretse iwo mu ufumu wa Mulungu, inu mukulakwitsa. Iwo amachita kubadwira kulowa mu ufumu wa Mulungu mwa mzimu woyera. Iwo samabatizidwa nkhope itayang'ana kutsogolo kumbuyo kukonkhedwa kutsanuliridwa mu dzina limodzi kapena linzake. Iwo amabadwa mwa mzimu wa Mulungu kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Petro anasangalala. Iye anati, Ambuye tiyeni timange misasa itatu, ife timange umodzi wa Mose ndi onse ofuna azisunga lamulo. Mose ankayimira lamulo. Onse amene akufuna kuti azisunga lamulo, malamulo, ndi osadya nyama ndi zina zotero, asiyeni iwo azichita zimenezo. Ndipo ife timanga umodzi wa Eliya, ndipo timanga umodzi wa inu. Tsopano, Mose ankayimira lamulo, malamulo onse. Ndipo palibe munthu amene angapulumutsidwe ndi lamulo. Lamulo silinali mpulumutsi. Lamulo linali mphunzitsi wa sukulu. Lamulo linali chilango. Lamulo linkakulitsa tchimo. Mwakuyankhula kwina, lamulo linali nyumba ya ndende kuti mzimu unkakuyikaninu mu nyumba ya ndende. Koma ilo silinkawombola. Ilo linalibe kanthu mkati mwake koti kawombolere. Yesu anali muomboli. Tsopano Mose ankayimira lamulo. Mwalamulo palibe mnofu kuti udzapulumutsidwe. Ndi chifukwa chake iye anabweretsa mboni zitatu kuchokera kumwamba. Tsopano Eliya ankayimira chilungamo cha Mulungu. Ndipo mbale wanga, kodi iwe ungayelekeze kunena kuti ukufuna chilungamo kuchokera kwa Mulungu? Pamene iwe unabadwa mu tchimo, unaumbidwa mukusayeruzika, unabwera mu dziko ukuyankhula mabodza, ndipo iwe ukufuna chilungamo? Mulungu anati, tsiku limene inu mudzadya icho, tsiku limenelo inu mudzafa. Izo zikukhazikitsa izo, inu mwapeza chilungamo, inu mwathedwa. Ndipo lamulo limangozibweretsa izo pamaso panu. Limati, apa iwe wamangidwa, iwe unachimwa. Iwe unapanga mphulupulu, ndipo ndende yako yatseguliduira iwe, gehena yenieniyo, pita ukalowe mmenemo. Icho ndi chimene lamulo linkanena. Ndipo chilungamo sichinkafuna nkomwe lamulo. Mawu amakhala kuti ayankhulidwa kale ndizo zonse. Mulungu ayenera kumasunga mawu ake. Tamuonani Eliya wa Mulungu. Iye anali mpita wa Mulungu wa chilungamo. Iye anali atakhala pa phiri. Iye anati, ngati ine ndili munthu wa Mulungu, pamene mtsogoleri wa Fifita ameneyo abwera, anati moto ubwere kuchokera kumwamba. Pamenepo Fifita anapita. Chabu ino mfumu inati, mwina mpezi inawakanta iwo. Oh, ine sindi kulupirira masiku azo zizwitsa. Chotero mwina maka inali mpezi kapena china chake chinawakanta iwo. Izo zinango chitika mwangozi basi. Ine nditu miza fifite ena. Mneneli wolimba ameneyo, wokalamba wachirungamo anaima pamenepo. Ndipo anati, ngati ine ndiri muntu wa Mulungu, mulole moto ubwele kuchokera kumwamba. Ndipo pansi moto unadzatsika, ndipo unadzanyeketsa fifite ena. Si nali ngozi pamenepo bwanji iye anali mpita wa chilungamo cha Mulungu ayesera aliyense wa inu kuimikana ndi chilungamo cha Mulungu ayesera aliyense wa inu kupita kumwamba mwalamulo taonani pamene ife taima Petro anati ndiye nitimange misasa itatu tayang'anani pamdima ife tathedwa kuchokera pachiyambi. Chilungamo cha Mulungu chimafuna chobwezera. Chobwezera chimafuna mphotho. Mphothoyo ndi imfa. Lamulo limakuza izo ndipo limatiponyera ife kuti tikamangidwe ndi kutika ife mndende. Ndi chithunzi cha mdima bwanji kwa mtundu wa anthu. Koma mzanga wokondedwa wosauka wolema. Tembenuzira mutu wako mbali iyi. Pamenepo panadzaima Yesu. Yesu wokulitsidwa monga nkakhalira mwana kumbuyo uko pansi pa chipangano chakale. Iye anapatsidwa ulemerero mongoyembekezera. Oh, zovala zake zinawala ngati dzuwa. Ndipo liwu kuchokera kumwamba linati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mvereni inu iye. Chotelo zipembedzo zathu zonse, zokhumudwitsa zathu zonse, kusemphana kwathu konse sikutanthauza kanthu. Yesu anayimirira chikondi cha Mulungu. Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi, iye anampereka mwana wake wobalidwa yekhayo kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asadzafe koma adzakhale nawo moyo wa muyaya. Chotero izo sizimakhala mu chilungamo, izo sizimakhala mu lamulo kapena chimene iwe wachita, izo zimakhala mu chifundo ndi chikondi cha Mulungu kuti Kristu anabwera pa dziko lapansi ndipo anadzatenga malo anu. Mulungu mwini wake anati, tsopano taonani ine ndilengeza izi pamaso pakumwamba. Palibe munthu amene angapulumutsidwe ndi lamulo. Izo zachitika. Ine ndizilengeza izo pa dziko lapansi. Palibe munthu amene angapulumutsidwe ndi lamulo. Palibe munthu amene angapulumutsidwe ndi chilungamo. Koma uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Palibe munthu angapulumutsidwe pokhala wa mpingo wa Baptist. Palibe munthu amene angapulumutsidwe pokhala wa mpingo wa Methodist. Palibe munthu amene angapulumutsidwe pokhala wa mpingo wa Pentecost. Koma uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mwa iye ine ndikondwera kukhalamo. Mvereni inu iye. Chifukwa chiyani mvereni inu iye? Iye ndi mmodzi yekhayo amene angapulumutse. Iye ndi mmodzi yekhayo amene angapeleke mtendere. Iye ndi mmodzi yekhayo amene angachiritse. Lamulo silingachiritse. Ngakhalenso chilungamo sichingafune. Koma mwana wa Mulungu akhoza kupulumutsa ndi kuchiritsa ndi kupeleka mtendere. Pakuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tina chiritsidwa. Mvereni inu iye. Ngati ndinu wa Methodist, mukhale pomwepo, koma mvereni inu iye. Ngati ndinu wa Pentecoste, khalani pomwepo, koma mvereni inu iye. Chili chonse chimene icho chili, kulikonse kumene inu muli wa kumeneko, izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Ngati ndinu mwana wobadwa mwatsopano wa Mulungu, ndipo wodzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo ndinu wa Roma Katolika, mvereni inu iye. Mulungu adzasamalira zina zonse za izo, inu muzingo mumvera iye. Ndipo Mulungu adzasamalira zina zonsezo. Chimene ife tikuchisowa lero abale mundemanga yanga yotsiriza potseka ndi iyi. Ife tikusowa woti bechera. Ife tikusowa wina wake woti ationetsere chikondi cha Mulungu. Ife tikusowa mpingo wina wake, magulu ena anthu. Chigwa ichi kuno chikusowa gulu la anthu, gawo lililonse la dziko likusowa gulu la anthu kuti adzaonetsere kudzipereka kwenikweni uko kumene Mulungu wakuphimbani nako inu mwa mzimu woyera ndipo anakupatsani inu chikondi. Kumene